maji yakapita, mikigo na ushafika, jina gani ujanita baby? Shauri utaki kabisa, eti uniache na visa vya Firauni na Musa vingi. Ikilala na utakama naniita, nafumba macho navuta shuka, naona napumbazika, unishika po ndipo hapo nafarijika. Mambo yako mahaba yako ndo maana natononoka wewe. Yeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rabi ameni banusura jeuri sina tena, wendo ganzi meni maliza hasira, sihumwe wakisema nidekeze nilewaze, washushuke wanyamaze, nikinuna nibembeleze, usini bebe nipulize, watu ume washituke, roza ziwaume, nini pike ule chote unenepe upendeze. Penda unibimbe, unikumbatiwe, hata watu watuone wakahadithie, nitambulishe niringe niwavibie. Ukitaka uniweze nibebe wewe, ukipenda unibimbe nikumbatiwe, hata laiza tuone akahadithie, nitambulishe nitambe niwavimbie.